Ava vantu valendu yishaina Valenkali fio mutwe Pafwa yankawe Uluendo vale monale lokale natampile Pakankapwe Pabumi wandi Valensa selefili Pafwa yankawe Uluendo vale monale lokale natampile Pakankapwe Taba ishibe kona fuma Shibe kona fuma Taba ishibe kona fuma Taba ishibe kona fuma Ulwendo luna tampila kale Naleti fiati bushiku munga fika Aba mpata vape pavati kufite Babuke basanga na katula Ngamwa mumona Kumuchenefi Kumutimande kabila tokotela Ida nani na imwe Nalimia afuile mwadilenga nalikoma kumutimae Shalombele pwefi umafienu nebomutende nale kabila Lelo mulefwa yankawe Ababantu valendu yishaina Valenkalifio mutwe pafwa yankawe Uluendo vale monale lokale natampile Pakankapwe Kabumi wandi Valensa selefili pafwa yankawe Uluendo vale monale lokale natampile Pakankapwe Taba ishibe kona fuma Taba ishibe kona fuma Taba ishibe kona fuma Taba ishibe kona fuma
It's been a rough journey moon over the years I'm ishibe mona bita nebo over the years No doubting kamula tota Nefikondo fienu proud linga mula nsonta Nsonta Chabi pila fia story mwa isanga pakati Filamba nechi konko konse nalipakati Support ya kwali nalifye one bow That's why neka ndavu mokulisha jumbo What's the matter do? Whenever you looking at friends kuku support abafirwa Palasi kula ipompa feweka na kuchitefe bafirwa Shakatale na kaponga bo mfwa Kalatu walilila nebo kwimbila bo mfwa
Valenkalifyo mudwe pafwa yankawe Kale natampile pakankapwe
Yali kosele wano kwisa fika kopano Murwendo rwandi life yandi yonse yali palo Ifi machushi na letu ikafiali swile balo Shala wile lesa wandi wanda kapama mpalo Bala kabilo kumbona ndie lomba Mubumi wandi bali mpone shama lomba Tababili vya efyo nchitafena nomba La kumiti mashabo kwa isuli le filonda Ameno mafpa batuseke la fio bufi Ilinga vane swe batula sane mifwi Bajane yandi bali pepele la downfall No ishiba kashi na lindela pwe mikamfu
Shaina Valenkalifio mutwe Pafwa yankawe Uluendo vale monale lokale natampile Pakankapwe Pabumi wandi Valensa selefili Pafwa yankawe Uluendo vale monale lokale natampile Pakankapwe Taba ishibe kona fuma